Yeah. King Jamaica.
King Jamaica. Yeah.
Superasta.
Yeah.
Yeah. Echidango. King Jamaica. Chewambia. Chewambia. Echidango. Echidango. Chafukite wa wanabe sita. Echidango. Echidango. Chafukite wa wanabe sita. Echidango. Echidango. Chewambia. Chewambia, echidango, chafukite wa wanabe sita, echidango, chafukite wa wanabe sita, echidango, echidango. Superasta,
mchidango Jamaica tuambia, superasta zino rapo zikanga, murapo yenge master purana, wechiwe chiduka tuko wawarana, batutimbia kumipande wapita afande. Abatu nonya mfuna kanamba abata sama mtu sange kusande
kusande
jewambia jewambia echidango echidango jewambia jewambia echidango echidango chafukite wa wanabe sita echidango echidango chafukite wa wanabe sita echidango echidango
superstar tu wa mchidango Omuziki gukuba anga fimbo Munzini sempora siri nyamu besoto Enotunyo mira mufunda wanya chitoko Anti nabagamba fetu doko Tuka kasamba wakenda mufako Tuwe itoka mbaro Taone bango tatuku waburango Fetuli wa judge tusara misango Jamaica kuwe chidongo Muguna muziki mfuse nsonga Yeah, fusiteji waburadi tubongo
Jewambia, jewambia, echidongo, echidongo Jewambia, Jewambia, Echidango, Echidango, chafukite wa wanabe sita, Echidango, Echidango, chafukite wa wanabe sita, Echidango, Echidango,
Muchidango Jamaica nzenkuma, Bembanchi kuwa mwana tompita, Sha, kamba wa mukisandi pasita, King Jamaica, siwarangira.
Chafukite wa wanabe sita Echidango
Chafukite wa wanabe sita
Echidango
King Jamaica.